Kareke tunakuja kuwahudumia, kuwahudumia, tunakuja kuwahudumia, kuwahudumia, tunakuja kuwahudumia, kuwahudumia, tunakuja kuwahudumia, kuwahudumia. Even if you disappear, must follow you till you got that bumper. Baby girl, I'm a Ghanaian. God, you queen, sweet mama. I'm a stronger man, superman, come on. Al-Qaeda, Al-Qaeda. Want to show you some formula. Bend out something, justify. Al-Qaeda, get lies, modify. COG, let me testify. I'm a good model, simplify. Shed that things, inspirify. Let me take a weed and magnify. Why they light it, bubbly, why they multiply. Baby girl, let me hold the bag. You pluck a ball, let me touch your ass. Baby girl, let me hold the bag. You pluck a ball, let me touch your ass. Tunakuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tunakuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tunakuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tunakuja kuwahudumia, kuwahudumia. Niko kwenye club jo, nimetulia. Najitibu pole pole, tunajihudumia. Kama supo pale, kana niangalia. Kufungia jicho, kana karibia. Unaitwa nani? Umetoka wapi? Kukaomba namba, yakanipatia. Baadaye sasa, nitakavutia. Kufika kijani, takahudumia. Takahudumia. MGD sana, takahudumia. Takahudumia. Takalida na kutunza pia. Tumekuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tumekuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tumekuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tumekuja kuwahudumia, kuwahudumia. MG Designer, Chili Star, Noma, Cheza. Aha, aha. Noma.
Come on, come on.
Tumekuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tumekuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tumekuja kuwahudumia, kuwahudumia. Tumekuja kuwahudumia, kuwahudumia.